Ibi bije mu gihururimbi rw'Ikinyarwanda hari abavuga ko rugenda rurushaho kwirengagizwa umunsi ku wundi. Kuri ubu nibitangaje guhura n'umunyarwanda uba imbere mu gihugu udashobora kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda byibura iminota ibiri ataravangamiza amahanga. Ibi bikunze kwiganza cyane mu mbwirwaruhame z'abanyapolitiki. Urugero nk'uyu mutegetsi yarayoboye inama mu Kinyarwanda.
Iyo niyo the broader picture, kandi iyo broader picture nuko ubu ngubu n'icyo tugomba gukoraho, kureba ku buryo twafandinga twagira a sustainable financing ya the community. The sustainable financing ya the community, ntabwo dushobora kugira financing ya the community ikomeza kudependinga cyane n'aba development partners, tukavuga ko ibyo ngibyo biri sustainable. Kandi ubungubu aho bihagaze nuko akirimo dependence kuri development partners.
Abakunda urwenya haba ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi usanga bahanahana uduce twizo mbwirwaruhame bagira bati Kinyarwanda mu marembera cyangwa se Kinyarwanda mu mazi abira. Birashoboka ko ari urugamba rutazorohera abashinzwe kubungabunga ururimi n'umuco. Kuri bikibanze abatungwa gatoki mu kwangiza ururimi kavukire n'ukwemera ko ari Abanyarwanda.
Nukuba ko mu by'ukuri erega icyangombwa buriya ni ukubanza kwemera ko turi Abanyarwanda, kandi kubaho kwacu ari uko tubanza twirwanaho nk'Abanyarwanda n'Ubunyarwanda bwacu. Noneho ibyo rero kugira ngo bishobore nuko wirinda kutobatura ururimi rwawe.
Biteganijwe ko byibura mu mpera z'uyu mwaka ari bw'inkoranyamwuga ku binyabuzima ishobora kuzabirangiye. Inama y'umushyikirano iheruka yasabye ko hashyirwa ingufu zidasanzwe mu kubungabunga ururimi rw'Ikinyarwanda ruri ku isonga mu zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi. Biteganijwe ko kandi mu minsi z'abanyeshuri ba kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda, hatitawe ku mashami bigamo, bazajya bongeraho isomo ry'Ikinyarwanda nk'uko Inteko y'Ururimi n'Umuco ibitangaza. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.